А то-то, о том, о том, а то-то,
то-то.
Toto meni bana kwenye chochoro,
а то-то,
сама соти kwenye готоро, кюно фали попа яни домболо,
а то-то,
ни кучапе на мконгодьо, а, ни даре, ни даре, яни котера. Nilishe vitamu kabla sialala. Uuu, kizamisha ndani ndo bala. Ni moto kwa moto, yani moto fire. Inama kichwe guse chini,
baby.
Benduka kajini,
nimeze.
Megusa maini,
chomoe.
Inama kichwe guse chini,
baby.
Benduka kajini,
nimeze.
Megusa maini,
chomoe.
Kane buruga haka katoto,
ah,
Kamoto moto,
moto moto,
lirani kadogo,
batoto,
kumbe ni moto,
yoto,
mwenzenu bituko,
batoto,
yani soko moko,
moto moto,
akachezi kimoko,
batoto,
chumbani ni moto,
yoto.
Aye. Nika petit ka legit na nifiga kako fit. Chore saba nita hit, sita sita why cheat. Tano tena to repeat, forever nita kutreat. Threesome ni mimi wewe na sheets, ah, tumbili yangu neza test test test. Inafika gadi kwa chest chest chest. Na we ni mkali ya tau chest chest. Ni mara moja vile unameze na ni mess mess. Ni kupeleke kwa vera usaidike, achinde ukidunga dera zitingike. Upitia kwa kina nadi ukamulike. Passbone wetu atakuwa mrembo wa kike. Akiwa live
Katoto,
batoto,
kamoto moto,
moto moto,
lirani kadogo,
batoto,
kumbe ni moto,
yoto,
mwenzenu bituko,
batoto,
yani soko moko,
moto moto,
akachezi kimoko,
batoto,
chumbani ni moto,
yoto,
wako zina say, tuende paka chei, iwe ileto na vyo nipa nipoke, tuende to the left, tuende to the right. Unavyo nyonga nyonga we ni cheze. Mwaga maji tuwe tipsi kidogo. Nikula mbea dufil kwa kisogo. Mambo ni risi yondojo. Back up ya pampa my baby golo. Zime tushika walai. Kana bambika na mziki meshike meshika walai. Oh lord. Oh your hips don't lie. Unanipandishe joto katoto liumbo kaumika walai. Basi inama kichwe guse chini,
oh baby.
Bendu kaka jini, megusa maini,
chumoe.
Oh yeah, yeah. Inama kichwe guse chini,
oh baby.
Bendu kaka jini,
megusa
maini,
chumoe.
Kani buruga haka katoto,
batoto.
Kamoto moto,
moto moto.
Lirani kadogo,
batoto.
Kumbe ni moto,
yoto.
Zeno bituko,
batoto.
Yani soko moko,
moto moto.
Akachezi kimoko,
batoto.
Chumbani ni moto,
yoto.
Genie X double six.